Na feel ni kala lazima ni push easy dreams kwa cause how else will I get my name registered kala ndona na manispa. Na squeeze in attract madem kama spa. Kama wanajipa jua lisikia minister. Nina show fa kwa maka prime minister. Show wana kama kunisikiza kaa crusade na mindo minister. Kwa hauni na mini ba. Na iko stock with enough booze and kisha room full of functioning alcoholic. Na pata pesa kama si alligate first class honors in economy. Na nina uzani wa mizani ya uwezani ya tuka mna skills gani. Na usidhani ni utani juna sakamani kwa hii burudani. Mi uchapaga makali ni kijiambiaga usijali. Hata kasa hii maisha beigali. Wande nda spinio gari. Uko tayari kwa muktasa uriwa yote ya liojiri toka alfajiri katika miji na vijiji. Vijana wanachapa tu mikiki. Hakuna job so life ni kukiki.
Smile ya warembo, smile ya warembo, warembo, warembo. Na smile ya warembo, na smile ya warembo. Smile ya warembo, smile ya warembo.
Raifafa, kumbe huu msichana ni mrembo hivi.
Acha ni wa dissect na approach direct. Lines ni perfect. This is procrastination. A flow that goes past the nation. Money talks but you're not in the conversation. I only ask million dollar questions. So kauna kitu kwa mfuko, you ain't got my attention. Zope na faki boko. Walidhani waking'ara sahara wataleta joto. Nakula hams mkikula yam. Kauna flow mini dam. When in dam mama li sell chamdo ni siate exam. Unatumia kitabu card issue. I don't know what's the issue. If you are in school I could teach you. ABC 7 is it to a monkey. I'd rather keep it hip cause a lot of them aren't even funk. My weed dealer changes number. Ni kama paranoia zilimbamba. Ama alihamo. Unakam na kokiswa una gedaga braga tukami kujaga na filanga na mangabaga na bonga takataka nikitangatanga na manga na sikiza bibi na manga na panga matanga after kumada marapa weapons Mr. Sharp kapanga na flow easy car wizi ndo ni get praising kaji zina chapa kazi ni chape maji staki kiangazi na nulia mami mavazi kushigizazi tama konka the world and red aluri kushizwazi and this is the death of hip hop kwaji
eti smile ya warembo, smile ya warembo, warembo, warembo. Na smile ya warembo, na smile ya warembo, smile ya warembo, smile ya warembo.
Kiswahili sasa ni kama sasa ya huyu hustler junataka kuwa master. So track ni sha master ni kituwesha hip hop kama master. Rap bastard na cause cancer. Na flow car river lake nylon. Mini mchafu kama maggot. Na get high ndo ni fly bila passport. Na saka dile lupita ndo ni kwe Kenya's next big export. Na wacha rap on life support. Ni chape scotch ni kiwatch sports. Na kusmoke pot ndo ni get that higher thought. Kenya letter Kenya ni skill so sharp zineza skinny throat. Sikumbuki mara ya mwisho nilikuwa detox. Mini mlevi ya dinaletia goma create straight from the depot. Kenya na boma ama rappers na unakaga vaita ni depot. Na pendaga mademu wenye usak deep throat. Una flow imbo na leta hit kwa wimbo na take over the rap kingdom.
Smile ya warembo, smile ya warembo, warembo, warembo. Na smile ya warembo, na smile ya warembo, smile ya warembo, smile ya warembo.
Au! Raifafa, kumbe huu msichana ni mrembo hivi.